beat.
Sijui ni kutusi ama ni kuimbe vibaya, ila yalopita ya baki story. I don't know your story, ila na shukuru ulio ya tena ukuyonea hata haya. Uliamua yawe fobi, ukajaza na kibubi, kisha ukawa kunguru. Zila I love you, zikageuka zikawa how are you. Zile honey baby zikawa zina bomb, na zile moji za chula zikawa za mshangao. Kasuku madam na mimo chacha.
Purchase your tracks today.
Yeah. Zila I love you, zika giuka zikawa how are you. Zile honey baby zikawa zina bomb, na zile moji za chula zikawa za mshangao. Kasuku madam down ni machacha.
Purchase your tracks today.
Yeah. Do you remember that Tuesday? Do you remember? Say, do you remember that Friday? Do you remember?
Purchase your tracks today.